wareegtada dunka wixii waxaan oo dhan wixii waxaan oo dhan wallaahi adaale 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 wallaahi adaale wehelkii naftayda waqtiga farxiisa wareegtada dunka wixii waxaan oo dhan wixii waxaan oo dhan wallaahi adaale 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 wallaahi adaale kolka yar walaaco ooyuhu igu ciiran weedhaha kolka xaylka wahabkayga duusha wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale kolka yar walaaco ooyuhu igu ciiran weedhaha kolka xaylka wahabkayga duusha wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale waalidka ducadooda wanaag falidiisa wallaahi adaale wajiga warwidhaayo isaba laga dayni wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale waalidka ducadooda wanaag falidiisa wallaahi adaale wajiga warwidhaayo isaba laga dayni wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale sidii wabaryaayo quruxda walacleysa adnigu ku wareero wixii waxaan oo dhan wixii waxaan oo dhan wallaahi adaale 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 wallaahi adaale sidii wabaryaayo quruxda walacleysa adnigu ku wareero wixii waxaan oo dhan wixii waxaan oo dhan wallaahi adaale 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 wallaahi adaale wiilashii indhahayga wadnaha bidixdiisa waxyaha ogadayda wanaagsan adaale wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale wiilashii indhahayga wadnaha bidixdiisa waxyaha ogadayda wanaagsan adaale wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale waalidka ducadooda wanaag falidiisa wallaahi adaale wajiga warwidhaayo isaba laga dayni wallaahi adaale 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 wallaahi adaale 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 wallaahi adaale waalidka ducadooda wanaag falidiisa wallaahi adaale wajiga warwidhaayo isaba laga dayni wallaahi adaale 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 wallaahi adaale أضالي أضالي والله أضالي.